nagutuka nikikumbuka jinsi unavonipenda mimi oh baby na kinywa changu chapanuka kwa jinsi ninavyokupenda mimi oh baby. Naogopa hata kuliwaza wazo, ningelikuwa wapi kama nisingelikutana nawe, nisingelipatana nawe. Naogopa hata kuliwaza wazo, ningelikuona nani kama nisingelikuwa nawe, nisingelipatana nawe. Jinsi unavonibeba mimi oh baby.